Senegal fanga sinamaton ma kerenkeren dagale halibi tankanala ni Senegal fanga wilika jo farima dugusajela ni maasaba fatora ani jurunanko kana juguya ka koni wasaden kalaflu dokun fla natola. Ousmane Sanko ye anyini jamanatigi Macky Sall fe aka fanga sinamaton nominenew la horoyan. Noma waleya aka komro bina politiki maudo weleku hali no wale bina ke degunye. La selila aka bololo 7 kan noye Facebook. O wati kelena, Senegal demana deun be chet la la a wilika jo degun kotiga la. Ani ka fera u nini ka dansigi a latige togo la, demana mi la kodone ni basigi ye farafina guntle bianfan la. Hali ni politiki furufura kera kateme. Chama ye fanga korofo aka katigela ya la. Dakar ni Casamance urodugu anfan kera nyon karli jumadon demseni sifi dalajet latoni kangorobo la. Yasa ka nisongo ajira sinamaton Julie Kalotle bis sabana ni kelen kalata 7 filili kama. Ma kele Sara Fabala ani flawere fatura Casamance amangaunla kuna funidi sola ukafola. Fanga sinamaton nyema saba. Detye Fall, Hamed Aydara ani Mame Jara Fame nom nena jumadon. A bankoma nyemro wre Guy Marius Sanya nom nena bi Sibiri Casamance a balmake kafola. Jamana fanga kwani kuma balia armadea kasara oni mine nyema tiyan kola ani fana pulsuka jabi makefolo.